No, 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 no. Gusto la fe, yeah, yeah. Yangu hailali, haidoroza. Kwangu waga fresh, wasifajili viporo, nisha kamilisha kazi. Mr. Kistoro, za leo, ni za leo, za tomorrow, nimepamba ni ya mali, soni yangu nimeian. Heshima isikufanya unione kama mnyonge flan. Nipe nao mambo ya leta hapa, haya wezekani. Zengua uone unyama wangu wa kule vili man. But man, nini noti, ain't nobody stop me. Nikisha kiwasha hapa, hata easy a talking. Msala chuya, msala mpaka chejo, misi joki. You better notice. We kiberiti umekitingisha. Kimesha waka unakizimisha. Umekutana na chizi kicha. Lindo mtemi utatibitisha. Yangu hai la 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 dali. Siniambie kesho oya yangu hai lali. Yangu hai la 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 dali. Nipe leo leo oya yangu hai lali. Yangu hai la 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 dali. Siniambie kesho oya yangu hai lali. Yangu hai la 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 dali. Nipe leo leo oya yangu hai lali.
Kwanza kabisa ni warning nakupa. Ifanye dogi mini kufunje mifupa. I'm a cool nigga but I change na dakika. Nikiona we ni mshamba no nataka kunizika. Italalaje na nimetafuta kwa jasho langu. Utanita mnyangu hata kwa mwanangu. Saki urafiki kwa kasleta mana yangu mwana mwana nyingi kwa ni wan mamangu. Na mezaliwa street meza nkajwa na nimba. Nipechangu niondoke nisi kufanya vipa. Nimezoya mitit squeezy na jepusha na so. Sile toto tujilipo pige lopa. Mana yangu mihua hailali. Nimeitafuta step ata kiza. Nina ndoto manyumba na magari. Nando mana najipusha na vikwa. Yango ae ha 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 ha. Yango ae ha 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 ha. Yango ae ha 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 ha. Yango hailali. Yango hailali.
Yango haila la 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 lali. Siniambia kesho oya yangu hailali. Yango haila la 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 lali. Nipe leo leo oya yangu hailali.